freshest nigga around town. Fick for Mac. Mozilla Kicks Fresh Gang. You know how we do it.
Kuva buto siram kene. Site wa Twitter na ba fele. Baka chini njole. Tuwi salako mchile yo.
Kuva buto siram kene. Site wa Twitter na ba fele. Baka chini njole. Tuwi salako mchile yo.
Gatu sae wa tu sanze nkoye. Sina chokane vya na vya ntininze. Tebisula wolo batoli asonze. Kababye mozelo kids fresh gang.
Kuva buto siri ya mkene. Wallet nene, vision nene. Striker like pele siku wakene. Bakuwa kerele nsonga mbele.
Ndongo yange chamula aba kade na aba were. Chiboko yange sabule sigura na aba gore. Abuza mole manya teddy sore. Sente tomo ni malamu bakuongere.
Wetu tusosite mwana vaduse. Demo batu fata manji tukuse. Ate vili molo sama. Yokeza chilimi ese unanana. Emeza ziju demo satu tumile. ATM mwoyi nazi kamule. Ibya na vinyi lile tubichamule. Sende tuafu nyangalo nzi ulile.
Kuva buto siri ya mkene. Site wa Twitter na wa fele. Baka chini njole. Tuvisala kumu chile yo.
Kuva buto siri ya mkene. Site wa Twitter na wa fele. Baka chini njole. Tuvisala kumu chile yo. Kola sente mazi funa. Dola mazi sima. Bazi gula mochi techi sata machi kama. Zafuga wa sama. DJ tutama. Kona hiti mchibala wana vajizina. Batu likomu style anesta chikuwa. Batu tema soga mojitu suzaba chuba. Peke batu fiba. Bima wazi zuba. Tuzifata ta kuboda zomu juba.
Kama nganyo melenchila. Hala tuku wabalimba chima. Batu tunyo mazina mazina. Wala tiyu wanza vyenyo mira.
Kuva buto siri ya mkene. Site wa Twitter na wa fele. Baka chini njole. Tuvisala kumu chile yo.
Kuva buto siri ya mkene. Site wa Twitter na wa fele. Baka chini njole. Tuvisala kumu chile yo.
Gatu sae wa tu sanze nkoye. Sina chokane vya na vya ntininze. Tebisula wolo batoli asonze. Kababye mozelo kids fresh gang.
Wetu tusosite mwana vaduse. Demo batu fata vaji tuduse. Ate vili molo sama. Yogeza chilimi ese onanana.
Emeza siju demu satu tumile.
ATM mwoyi nazi kamule.
Ebyana vinyiri ya tubi chamule.
Sende tuafu nyangalo mzi ulile.
Kuva buto siri ya mkene. Site wa Twitter na wa fele. Baka chini njole. Tubi salako mchile.
Kuva buto siri ya mkene. Site wa Twitter na wa fele. Baka chini njole. Tubi salako mchile.
Yeah. King drip there, you know how we do it, gangway.
Extra Nation.